sakiraabe dibe jamnyalle modon on bismillah yewter meden albaare fu payndo kabaaru nedda ko halde hala him e gombe le leydi meden di on kibi faamu don yewtere faabondiren anni sembe kabaaruuji di le yambingol nyalam adne kedenaado nyongitibe ko watta hitande fu noga lewru jin kaake demir e gese ndo kama himbe nyongitibe e gombe to koroto yalla ana beyda sembinde bantare mu benna balligu mo ho commissariat des nations unies pour les réfugiés wadi kanyu e gollidibe mudon le o wattu gorto motito egudo wom ele mudun ana gonde wadde golleji demal yalana beida kebal mu benna nuku egube gondo sokura bangé sévaré galleji kiwde gondi wadde demal gawri digaji fa yottare du ngebbe yalana beide sembinde e gure mu benna kodo meden yonterende Ibrahim Diané kanko wonno hore yesu délégation HCR to Banyagarato walon halne hala didallaji e imadraji egrim e sembe e dabreji mu benna dumide yalana beide sembinde kebe mu benna be himbe hebe tidallaji comme biata proverbe de la semaine bandola yonterende holtam we neddo mo dajja e mayo hana jalde jolido hedon koro ngulla bandola e garanke en neddo Ousmane Koita kanko andi do fina tawa gondo to muttito e sembe kabaruji Ousmane Nyali bul yottin ton gononi den to bogi jande to yo Mamadou Ouattara sakirabe on e bismillah gondo le malfu e mangal mudun sakirabe on e bismillah hedaade de yewtere fa bondiren en putiran kabaruji di yarude to kodo to do holta wiire en nyongitibe egube an gondi e wallede balligu iure nindo be ho commissariat des nations unies pour les réfugiés kany e gollidibe mudun le yambingol nyalom adne kejana do nyongitibe kaake demirde fa yottade gese ndokama be himbe yalan beida sembinde bantare mumben go hakkilo weli kambe walla be sanne wibe dun ana waye nafure dum ben le ngurda mumben kanan ko be onoko koltiwide kany ti mballinguji beydanan ngurundam hakkunde be himbe e be joddibe mu ben fa yottade himbe egubbe ani jantorande imirana kilu mayga wane do faccita ko Mamadou Sama Seku e sita sidibe
balle yogaje fadde ndungu galleji kewdi nyaltinabe gonbe korotun nan kasina jogi dabariji hinade golleji demal gollude ho commissariat des nations unies réfugiés en e do faba gollidibe yogabe tottibe masinaji kewdi yalle mbaw hinade golleji gese tagal ido kaki tottama dum taru jena gese wana mudun yalla be do himbe lebe nambawa kambe ko mabbe darnaade nyamduuji mabbe e hebdo dun am saddaaji e mbawta nawturaade tetanna sabana maga keja do refugee en leedi Burkina
eggo gappa nokku mudun wala ko welfe goddo me yoppini ko jamen sabe lafi deejere e wolleji bondi me eggimi yoppi jawle amen neesuji amen ka gidra amen fuccagan amen ton gaddo e tawede fu jikka amen bone me tejji nyalane wonde waram mo
njitti sanne kado anni sabe bi mabbe hande hande o demal yo nuygal bangal darnaade refugee en e deplacé en mo cande horadul gondal hakunde sinuji bisimbebe kedana Issa Sagara jokko arande jo maire koro koni do hawaluji
équipé quelqu'un
fokkude be yimbe kaaki remide ana faaba do darbe ko e mabbe sabe yimbe ko heewi be remobe non taabe o sitti be immi ko yotti to jaadde mabbe le genni koro do be hebi kaaki lemirri yalla den delran hebi hakku kambe ka jaadde mabbe
ot ele refugié
ido faaba jidi yo jaati hakika le nukuji kewdi cercle bankas e wi ali gindo horejo déplacé en jaati ke mabbe totti be nukuji gese kewde sabe mudun kureji déplacé be keban hinade demal e humtane hore cercle alhali ngurdam mabbe ka dum fu tawede tiraji yogaji nangodi fa hande
e hokki amen ikkaake jaati me wada deman me heba ko wurta e mudun anda fota dubbi jeegon min e rema me heba ta huuna hen sanne ko eta gure dan gaddo nafaka sedan tan
sulaji mabbe moddi yo ti Allah cogu angere awdi e kasinde godde demal mi jango goni ni deplacer en hewbe ono kanko Umar Koulibaly jiado bema li sel ko yiwaru
non kan bema ko min refi se min gariga ngarido min dum taati gese min gebe sem kemi yottata minan fande joni kam ngoni ande jaljati min daro gese jati kay mi runke bu gese ay ti del ko do men sa parce que gese yottata minan bo cogge engere du kany cogge gasol du dun dan tire minan jonk
ka do faba asr kany guldi mun en yo yalla refugie e kany deplacé be nak mbawa hinade koy mabbe bangi goto ndoto sababu ko rejidi be do tinare e do dun ko ngoni e do landinal jangu mabbe be dejere hakunde njati ke mabbe
imarana kilu mayga a jarama wadin ende e jantore kullitore nafangaji be himbe e gube fa yottade e nyongitibe ko dum way e walludum ene le golleji mabbe ne adu wide e ngurndamu en en jaranto mutti to to holti awed e gube an gonde wadde imadaraji golleji kesse ko way nafade dum en sanneli gudunda mu be na dakode gonde sokura bange sevare galleji kewdi gonde wadde to na demal gauri tigal fa yottade ngebbe fa beida simminde e gudunda mu be na e ngure mu be na bayetawe jabuji beddi dibe kebe e be kawrato na didalaji kewdi jantore kejar meden gondo ton mamadu komina ko haltide himbe njodi be wombe le dakorde e sokura an ko hebina do facitan o sida sidibe
melni onnuko ko antitirte site de déplacer de geni sokura bangi seware ni onnuko me kor yimbe dibabe didon jippinaabe onnuko wonbe wadde demal nyolman handen be yima ana antitire Oumar Diallo kay hamma Allah dikku leyi mebbe hokkama nuko to be remata be holliti fa hannen mi be wadan gal demal ko nato sabbe darro alma sadal galle mebbe ben facitinaama fa hannen awdiji dibe aawi
ay mari do hikka duubi jeddi gal mido golle gese woni golle mi remo ay mi de rema gauri mi de rema mbayeri sabindi min ketti keben ser ser
de rema do geso a mona sonne de mi de rema tigaje ngebbe gangaje bombari gauri sedane kabe joyi jeegom ko mi de heba gauri walde makko timmi tan eta fu mo beeda naka sonne de heba nafaado ser ser jaati
li kanko hamma ale dikko festa ben heba huune sedde ngal demal du e tawede fu be yimbe dibbaabe an wonde tiedalaji sattude fa handen o holliti mi babata faaba muña ko naari bangal golliji deman
kali demal tiid Allah wonne mi ngala ko gollir kabaru hono jalo ko remirte na sompa ko soppirte tiid Allah no woni nokku leedi ko mi dum jeyam mi wowa hebudum balla gere porde bangende hono kaaki dema mbowa hebudum golle sembeterde tam gollam
be yimbe dibbaabe wonde be wadde demal nyol man handen an hasingini fa handen hebre kaaki gollirde lobbi ko naato saabe heba hune lengal demal be darra almasadaji mebbe dungu mamadu komina hebini siyu tamani iude mutti
di imadraja an kolta fay etawede tidalaji dibe jogi be himbe egube an baawi e yirbininde sardeji fa beida e wallude ko e mubenna e daranade ko ay nafude dum benna bangal kebal fewde e tidalaji bangal egungoji sembe hcr an wundi e dartude dabereji dumidi fa sembina kebe hebbe tidalaji to koroto galleji kewdi nyongitide e eggude kebi balli guji kaake demirde kanye e gese fewde e ndungu o kodo meden yontere nde Ibrahim Diané horejo sous délégation HCR Banyagara wonko holliti en do kabaru be himbe ko hani wadde ko kani wadenede na ko kani waldirnde ko e mubena landirde makko e kedjar men en gondo to Banyagara do Adama Djigiba do fajitango sita sidibe
pour ce qui concerne les réfugiés
ko nari bangal be himbe dibbabe to menen leedi maldo me won dabiri fiadi ko nato samme faabo be himbe dibbabe be mna hebde hunture tidalaji be wonle mudun fatar yimbeji jippuno be yimbe dibbabe li on alhali wonme fiidi dabiriji wadade noga lewru juin sabi le ndanjalana me hokki be yimbe ko yaata motoji sappo faaba torbe be ramobe yalla be wadde golleji mebbe mi tijji tiaga o faaba muña do natto sabe jien e derri hebe hakkune be yimbe dibbabe kal jaati kam en do natto sabe do faaba de be yimbe hebude nyamireji fa hunjinde ko e hore mebbe me tijji fa hannen hono di faaba muña waran jokkina fa hannen ko natto sabe hunjinde tidalaji be yimbe nikkuje futube woni dawirima wonde fiide hannen yo gollude e yimbe joodi be nukkuje futu be yimbe dibbabe woni yalla dokkondirgo juudi an hebe hakkune mebbe kambe gabbe be leedi mali fu jabbi be yimbe dibbabe sabza ewi bibbe leedi mali wonku jabbi be yimbe hokki be ko be nyaamata hokki be jayartedam hokki be nukkuje be walta do sabe so mera imadraaji faawre be yimbe dibbabe fa hannen sabe son wada ka dongam tedda sanne to jippabe mebbe ben do naato sabe du yirwunde nukkuje be jippi ton dum sabe bin hannen hakke ko be di masinaaji gollurri kayde motoji remirri balde be joddini ne den nukkuje debbe hebi me winni inde mudum ko yaata bala cappande joyi woni den nukkuje handen to be yimbe jippina dabbi waran fi yalla kebe me ana huntina le gollal demal nanan mudum ga fanden dum wadede nukkuje fotti yimbe dibbabe woni fesbe heewa sanne be wonto nukkuje to be lemata zarngaaji mabbe nanan mudum kambe kay yimbe geni to be jippina ton mi do bamde misali geni noddirten beni bana fatade keniwi den nukkuje didi yimbe dibbabe ana jippina ton be hebi to zarngaaji ede golladu me hokkama motoji remirti to toguna industrie do faaba muña ICR le gollal amé fa handen technicien toguna wara immo janginabe hono ne dimma singanji hani gollirede ko natto sabe banna fa majji ga fa hannen ko burte dole mudo hannen yibe de subele de bale waram ekintine hono dimma singanji mudni rewati fosodi boni taw ben wa wadde hono ngal gollal hoori mebbe festabe remobe tan a tamaso mansinganji boni ben wa mudindende taw fe goto wallebe min miila so dum wadama ko natto sabe e heba nafa mawdo e gollan dimma singanji natto sabe du koole hebe hakkune de bale kay walle ACR fatare kasin hadabe lam on wartabe koyde mudun e di faaba muña chambre agricole le genni kooro waran fe dabiriji honna be yimbe janginirte mine miila jaati ko yaata hectare jeene nokko remeteto hollam be yimbe dibbabe to waa godde golleji gese hono de gese haani lemirede awde hudun haani watte den nokkuje di fu yo golledi me wartame wadalle ñalaade warande fees tay ima daram mawdo kay faaba muñama waɗi le nooga lewru juin ɗo suuɗaki fe goto minen pe guite amen mais hollam extrait ngaji jeene on nukku tuɗɗe baale hani gollude guesum en ngal lamɗe ana waɗe fa hannen ñalaɗe guesa hollade an jogui garanti nama wala garanti ko natto saabe parti ñalaɗo warande gollemi wara daro le gollini fa hannen mi cuɓigini baale nayyi le ɗe baale ɓe hollam ko yaata extrait ngaji jeɗɗi ɗiɓe hani limde ɓe fuɗɗi hen golleji ɗi gueseji jati timmi le walle fo mi cuɓigen yimɓe dibbaɓe goɓɓe ɓeyde muɗum ɓeyde salakin ɓeydegol ɓe yimɓe dibbaɓe walle mum ende saabu ene wondino guiddi caggan so ɗi golle fo waɗama minen warma jokkina teykude honnoɓe hani gollurde saabu tiɗal fo hana natade saabe haddeɓe golle ɗe guese neɓe moyirino sa ƴeewi ɗum fo e damuɗum ina wawi yiide fa hono hectare deɓe ko ɗe baali heeɓi hono ɗi golleji wala hunde tan ko juwata neɗɗo le leydi Mali sa leydi Mali yo leydi hinnotoni yiɗni koɗo ɗu ɗum yo misali mawɗo hannden ko andude le fina tawa meɗen caggal muɗum ndu ɓe yimɓe dibbaɓe ana wondi ana gollida e walle haysi air kan e oli ngaji kewɗi kasine faaba tawaɓe watte fo so ɓenle tiɗallaji mbeɗa tijji fa hannden okkolaɗo hedda hakkude meɓɓe hectare ngaji jeene ɗe haali haala muɗum ndi ɗum ko ɓiɗɗo leydi Mali goto jatungo hokkino ɓe yimɓe saabu hollitine watte joni haade makko fo hewta on nukku ɗum saabi so hokkino ɓe yimɓe dibbaɓe heɓata golleji muɗum hen saabu wala nokku foto ɓe remata soɓe faabaka ɗum ndu waɗama taggadi hectare ngaji jeene walde fo heeɓi ɓeydare nokku goɗɗo kasin to han remde hat muɗum fo ana fota hectare ngaji capanɗe joyyi hannden hande remede to ɓe yimɓe nde on nungu
différent de ces 9 hectares là donc on tourne autour de d'une cinquantaine d'hectares qui sont qui vont être exploités pendant cette saison agricole.
Ibrahim Diané Adjaram en hore jo sous délégation HCR to Bagnacarato halaji madadi e pamam sanne en Adama Djigba ando a ayatama e landurde makko mila hakilaji kollitindadi wallan be himbe do golleji mben gesa yirwininde di golleji dun kambe himbe egubbe artiste invité de la semaine on mo kebden yontere nde e garan kedden do kassene kanko Mamadou Kelly rembono amdem ka e garan kedden mo do kassene o artiste njiado le region Tumbutu wanan e hollita en hono fuddiri o golle do no jimi e tidallaji do hawri e le golleji di fa yottare hedu woni ko wadanata na ko hani wadanede himbe egube wombe le leydi meden di kedden ko landirmi e makko
fu onongoni fulbe am dima ku ngurundima ku dambe mun pulam sanne e fulbe masina onongoni fulbe am dima ku ngurundima ku dambe mun fulbe am sanne e fulbe gondo onongoni fulbe am dambe mun fulbe am sanne e fulbe choki onongoni fulbe am
Mamadou Kelly min mila andube daane de ga fu tawana andiji en kebi kala haldi mawdi handen jimowo o piyo guitar doka farde meden fudde landi di en biya Mamadou Kelly halna en hom woni Mamadou Kelly hoto Mamadou Kelly iwata
mi joti mi lamdi ki jamma la sande e do teddengal sijo tamani e Mamadou Kelly hande jati ka ana nandi hono gundam o jeya e Mamadou Kelly mbetu mauna ton o rima ton o mauni ka Mamadou Kelly o jodi ki gundam hande ka miɗo wawi wiide ni hande ka gundam jati jeyammi
Mamadou Kelly miɗo miila ka ta jimiɗi ka wona hande no fuɗɗiɗa aɗa wawi haalni ille ma nde puɗɗoɗa e jimiɗi
ñaali nono no fuɗɗirmi jimi ɗi ka miɗo andi hono ñalandi muɗum je jati mi fuɗɗi jimi 84 warde 5 warde hande
nden hotto puɗɗoɗa ɗum to gundam ton
non gundam mi fuɗɗay ton jimi gundam ka nde jammi ton tawi miɗo e jimolngol jimi ɗi mi fuɗɗayna mbetu jati mbetu jati fuɗɗumi jimiɗi
mbeto toyti
mbiyetu anni sarkil nyafunke caggal ndiyam nyafunke annandi hono kilo ngay chapantati woni hakkunde mabbe
ayo jatti ah nyafunke sa Allah si nyafunke yam fu ni la hakkil himbe ja e kal haddi moni bi Allah hinno ya fo
ali
farka tude non jatti nenno a wadi album ngaji ne
mi wadi album ngaji hande ka jeego album arande o dum ka mi wadi 2013 aya chagal modum jami tourner amerique aya ndi jami tourner fu mi wadam album goto ndi jami fu mi wadam album goto fa hibbi jeegum hande
ko sabe de sa ye tourner non ngata album sabe watta do malido
arande o mi wadi no malido
dum
woni album biyetedo adibara o ka bi jeyi wadude mixer o etagini aya ton producteur am o woni christian ole aya ndi jami ton fu kanko du ton burimo yafude dinaga
andi kati mamoudi kelika e guitar kay asa Allah hande ka hono maada li mali ana famdi e hebuni be golli dinda andabe li mali mi rawi wida al farka toure
ayo
mi rawi wida afel bokum
ana rawi jati
be biyetedo ali ibrahim nabu ibrahim jaji nabu
on
do golli
sanne mi golli di jati
ami wasi jidi nan golli nan
sanne mi wallahi mi golli di
nyaali an ka timini wombe ande
jati habibu koytanton kanko dum mi golli di e kanke hande du mine inna baba kulbali e bi ko haa pullo mino ngolde min woni guitariste mabbe jatti
indi andabe e joni hedo woni projet ngaji mada anni yaaji mata don ko album ponida mo inide na ube tourner ngaji gonna jo festival ngaji na ube hedo woni ko
joni e nyaali hono projet am o jatti atime embe ko jogimi ko dum ni hono hakkilam o jatti ka tumabe toni hoti hande kaso gongal
Allah sabu
sabi sa du jogi atime a du jogi sadda ayo e pi ele mali du yafa
nenno himbe déplacer en egubbe du gala bawde hidon ko biyata handen wonko aniyaji mada do mabbe na
ana fawi jati en fu don hani nangudirde min balla so min yoppi e do gouvernement i way to kambe e probleme mabbe du sakko be fewa ko nandi e modu joni en fu ko kindiran juude hono fulbe be jati gondo ga gondo chagal mali gondo france gondo amerique e be nana e sijo tamanin homo fu wada ko wawi ko so dum wada mo fu hunde de biltoto
ena sa ho itan jawdi
jatita
se hala mbawda no jam hewtirte se jamdi hewta mon fu hoti wuro mudun duro hinno durgol mudun demo hinno demal mudun dum fu mbawdo fu dany ko wade
jati so wana dum ka so milliard min kokibe it boneka iwayno so be hote to be iwito dun ka gasay ko
on ko wiyete dun sada farde ma hokkude neddo lingu fu ekin tinin dun
no lingu
nangirte wallugol yo gonga non me wallugol du nyande fu anatiibe nen ko buri darte hono jam hewtirte fa mon fu hota
e dum buri so gongal ya fa nyali ya fa fi
d'accord farde meden jukintinde e gajati o e gachul dangol kedi dan
ay gasi san Inkamiyan senomen Yehoto woni senomen Iseno banyangara yesenomen Iseno moyi woni senomen Iseno duansa woni senomen Ifulbere ube senomen Banyaji meden senomen Kosam yene bam senomen Fulbere ube ngarengen Na boyenna do ferroto De goyenna ale burguto Ki boyenna ale gellede Min kamiyan senomen Ihoto woni senomen Iseno tenengu woni senomen
iseno sofara woni seno men iseno moti woni seno men ifulbe rewbe seno men banyaji meden seno men kosam yene bam seno men fulbe rewbe ngarenjen fulbere ube ngarenjen na boyenna ado ferroto de boyenna ale burguto ci boyenna ale gellede
Mamadou Kelly inshallah no mila sakira meden tabe ne kidien wotto joni tawetebe dow seno go jude jala sagu bankas en yottade gondo en duwansa en jankabu en do jarda ka fuur mila joni hedibe en wotto joni mila tan beldi sanne en gol jimal mamadou Kelly min andi golle kay ciptu yimude amawni du hakkunde fulbe e koroborobe fa yottade bomarankobe no puddirinda jiminede andi yafay fodi won ko biyataami tiidal laaji di kawruda seeda farde maada hebude verma golle maado jottade e mudum
li gonga jati minka so gonga Allah hono tiidal laaji ne kawriminde ay tiidal laaji non ana mine horam ne homo fu no tiidal laaji way e joom aywa min mi ana nandi hono tiidal laaji ko jimi ko weltare ni non sabi tidalan ton ko weltare non sabi yogaba no wi a amadi tinna anka sayimi atawi jati saba tawi de modo an yimo yogaba ndu wi a nja nanga jalo ndema dum buri jimongo
mi nafa wala dum gawa na golle yogaba
yaraga wala jati ay jati dum adandi so sum halam fu ana yurmini sato neddo jalan yogaba ndu wi a
anka randi ko jidda
jati ya ndaro golle de ko nadda so wana bam gital de nja bama ni impia dum ka wana golle bi adam yogaba ndu behi sa golle waka atawi jati Allah wan hen barke sami yehi no to mabbo goto o wi kam Mamudu mbi mo o wi hunde nde ko jira o wi yewtere aduna tan non o wi hunde fu ko ngadda ka fu tinna juula nani ko gonda e mudum ko wana ko tanni nondu dum ka yewtere feminen modi bami do jidi
yewtine hede wallahi non jaate
do jidi yewtine le
sat yalta e dum ani dum ani niloji bonde di sa o re so bad nar ndu a kunku jene ke sa
jaati kunku jana ke
sa sa bo ri yo jitno ma fu an bu werne sanne
jaati dum woni
mon fe famu do
homo fu e famu dum woni ti ka sa fami fu atikata
hinno
to golle
mara
ka sa famay fu ayopana tikana ayopana
wote gudu sa man fu kina ngada inspirer artisan
wala
wala me homo artiste homo mo ngada noda inspirer arande hono mo wala mo
jidi adandi hono pide makko gitar o weli kam dum ka Allah hinno mam konake biemo jaksu
konnanke
jati
jati
mo kay kanko jati den hitande tawi min mi fiata gitar kami do fiano moliar e serendu
ah serendu
me ho e wo gerundu dum do
fiano
ay den tawi dum gommi ay mi iwi betu mi wari ga kawam ana do
bamako
do o wonno o directeur musée national en biamo yaa Koulibaly kay mi wari to makoto min dum bi mi faddam jodide non tan tan so mi do yaa o lanin do no kam ni o hokkam kalisi non dum nafata kam bi mi jonkam mi gollen ay mi yemi natoyde ciottugol jinni mbere e lewru fu adandu no be yowirta kam temer jet
lewru lewru hurnara golla temer jet
lewru do ko
barke do wonna kalisi aran den ko
ay aya mi jokki dum fa jimi mamu konake o yalti teli mi do jodi ni mi do fewto mi do jawmo bi mi no golli so weli ko bimi sallam min darlane Allah fatimi mayso min du so mi lataki figure ayo so mi lataki mi se ngamari makko ayo yoga mi lan ngamari farka wana farka mi jokki mo pide makko de fumi do wawi fide ka wana ngamari makko nanni kam e mi jiko sabino no watta ko dum natini kan kabako koyde de ana fiya bido ngaji e kulentireji harmonica o do ane ibno ko mo fiya on fiya guitar
guitar o de kasse
et puis mi maye du famine makko min golli di jatti
saballa ana golde makko
mi golde makko tawi min radio malto tawi mi jokki di majo debbo goto yaade ton min jatti mi do fiya mo guitar min tawi mamu kona kana le studio o yalti min jidi min jowtiri
dokay farde meden seudude min dokete kasse micro o dokka tacena en do jimol gotul
gasi sanne alandi min to pullo woni fu ton gommi du ko sabi so mi yi pullo fu tammi do
welti
do welti sanne
Allah akbar ne welti ni ma sanne
mi do welti e kabaru fulbe sanne
ay fulbe nani do yom welti ni ma
sanne sanne do keli ha sanne ka alandi to to pullo woni ku kana mema na mo jaru kaso gonga Allah
jaru d'accord
Machina yewa hamadi Ejorki yewa hamadi Egondo yewa hamadi Jankabu yewa hamadi Hamadi mofena tabada Masina yewa hamadi E masina yewa mahamadi E choki yewa hamadi Hamadi mofena tabada
de keli men joti ma sanne e min beltaneke ma sanne ay tiabo en tawde do nyande woni sini Allah muyi hella cagitoto le yewterende en jottake ko min beta professeur Abdoulaye Semena do ni bandol yonterende holtama wiide neddo mo jolay hana jalde jolido gol bandon ana hollita en wiide neddo ana hani famude na hani andude hore mudun tafon hani andude ko wimbidon fadde mudun darade halde hala himbe wobtawe wala fuko nafata den kedene do kanko nodertet Ousmane Koita o andin do finata ngon to muttito kedjar meedo gondo to Mamadou Bamoy komina landudiri e makko
hono purul adnan halde meden mo lumbali hana jaldu njolido hoddum faccitita ede andi e sam ngonden e wakkati mo ngonden tiidal hewtima leedi meden fadde meden warde odo wakkati keñi se lannoma to fitno wonnoto e milan toba hadata nenno hande du hewtima en do faadu jabbitima en neddo hana jalde nadu yennirde njoppudo hodorde mudum kammari tiidal on joomu jabborgal lobbal handi teddinede horsinede hollede ko wari makko ko Allah waddi ko lan o waddi waran so wari timmude timman nenno onon jaldobe dun egube kodor mudum wiide be jeybe nabe dugi kodor mabbe nabe njoppi kodor mabbe kammat tan hulde mayde neddo suusi maya huli maya kanon lan do wi dento yalla deena gon hewto en so non fi wori eden darda en fuf jabboden njoppi kodor mudum kammat ti dalla darde Allah yalla timin fitno e leedi meede dum mudu fu nafuden fadde meden jalondirde na bakondirde e do ti dalla ngodi di neddo anda made timmata di neddo anda made hewtoto joomu worbo lando wan jam
Ousmane Koita jaarama holitinde en korongol bandol hedotobe gombe le malifu e mangal mudun hertanade kambe woni men to mottito men million kibi famos sanne e korongol bandol en Mamadou Komina jaarama yottowade Ousmane Koita e landude makko korongol bandol sakira do kaduden yewtere meden fabondirende handen do gondo le malifu e mangal mudum en jouti on hedade min Ousmane Nyalibou woni do palel hala do e Mamadou Watara woni to boggi jande to odo mbawi holdino wi todo mbay hedade di kabaruji fu kasena do site web www.studiotamani.org do gondo le malfu e mangal mudo sekrabe min joodi on sanne hedade studio tamani e de yewtere fabo nderen wassalam